Talking.
Beat killer.
Baby, hataki kulala. Wanze kulala wewe, afu ndo nilale mimi. Nikulinde madhara. Visikusumbue, vijini visirani. Hata kiwoga na njaa. Uanze kula wewe, afu ndo nile mimi. Hata kama sijala. Ukishiba wewe ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuwe ndege. Tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliweke zege. Tuweke ukuta wabaya wasitone. Raha zizi pamoja tusimame dede. Bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi penzi lisiwe lege lege. Aiwe, aiba.
Baby nimekumiss, nikutambia hadith. Huku ukini kiss, mina wewe, mina wewe. Baby nimekumiss, nikutambia hadith. Huku ukini kiss, mina wewe, mina wewe.
Nitakupa roho, nitakupa na mtima. Nitakupa Kariako, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba. Afu kwenye mwili nitajichora chora jina lako.
Umepewa macho unione mimi tu. Umepewa sikio unisikie mimi tu. Umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's why everything I do for you.
Ya habibi, natamani tuwe ndege. Tukiruka mabawa ya gusane. Ikibidi penzi tuliweke zege. Tukiukuta wabaya wasitone.